Mother, what your voice up?
Don't send this, me take a mula. Chance aka Chance in a pa. Listen.
Double Gaza ani luri joske.
Nachirote nimbo shanti diro nashblo. Ava tabaka bilo kumpe nimbo shanti vachi balo. Nachibai pamuru kwa tiluko. Amala pa vachi julko katinde vachi na tipo. Na pepo machaila kwa tesri bridge up sa bitch pa stage baso. Na chancha paka nafika pamuru no. Avampe kancha blind sa tam kata nshuo.
Kana jeti wapap kamin. Uyo ye. Ali shibati fionse fika wa manga pisha. Uyo the sedim of upcoming. Uyo yeah. Ali shibati fionse fika wa manga pisha. Uyo fionse fika wa fe wino. Fionse fika wa ma.
Don't send this me take a mula.
Ali shibati fionse fika wa fe wino nga pisha.
Apo caminho quest até a coimbila la fonte com o bubi. Ava um fenim bocha como é justo com improve em imbo bubi. Buxenga o ecto wari bui saviati no mezichan. Naka voice a kavi. Ali shvati on one damn base a kafu manga menchi kutapu. Enka macha te gramo never give up. Afi ashwa mkanya music arande kwa ya mwika tasira pu. Badzi eo she still focus. Noko shvati on one dake shvi kwa ngea pa zeti mapu. Na vale mwe vati mwe shuta kwa mbizo. Kara imba fia mao zuri mbefi nimbo shwa ushpeda mu studio. Mwadora kone nimbo kure join a dream was very famous. There's no rapper who's afraid of. Everyone was able to keep from Zambia to Nigeria with the bigger company. I'm a hate, but sub, I'm a fan. They run the fetch from dream, ladies and gentlemen. I ain't sub doing a film, freaking out the film, freaking out it's fun. Dream, we are better, but professional music, we're going to start singing, we're going to make that.
That's the dream of upcoming. Uyo, yeah. Ali Shibati, Fionse, Fika, wa manga pisha. Uyo, that's the dream of upcoming. Uyo, yeah. Ali Shibati fionse fika wa manga pisha. Uyo fionse fika wa fe wino.
Ela wa fe vaisa.
Fionse fika wa ma.
Ninevo ya Doko Gaza ani luri choske.
Ali Shibati fionse fika wa fe wino nga pisha. Uyo eh.
Upcoming pili fionse achita kuwa nchuta fi wama. Echo kusa piti ni shapo abaso ayamba. Ukumutasha kwena teti nangu enge mba fya wamelo. Nadi kwacha jimu nadishwa kuntesh fika wama. Ichabipa fesana na bafya shibada nkanya. Gabansa nkande imba muto bate nkanya. Panje bati mwana wanti teka kanya panchi. Nga wate muisha music yuka wangu sana kunchinshi. Nga mawe yeta vena banje wazet mole nchile ichushala. Ninjo java ichivechiku nka pakundu kakupishala. Ok life ya panomba kwa china ikosa. Nga shimbide mbile mwimbwe na muapa na ikosa.
TikTok.com